yangu ni kuhaso
everyday.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana say. Chifume
positive tafanikiwa one day.
One day.
Life ni kufago ni kuhaso everyday.
Everyday.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana say.
Chifume positive tafanikiwa one day.
Life ni kustago, yani ni kujituma. Usichague kazi hata kama umesoma. Haijalishi umesoma ama haujasoma. Ukifanya kwa bidii maisha tasukuma. Shukuru Mola una viungo vyote, mikono miguu na pia macho yote. Kuna wale hawana wanatamani wapate, ili mwisho wa siku wafanye chochote. Life ni kujituma wala siyo kungorota, kwani ukingorota hakuna utakachopata. Life ni kustago ni kuhaso everyday. Na kilo na pomuko sisahau kupray.
Life ni kusago ni kuhaso
everyday.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana
chifume
say.
Positive tafanikiwa one day.
One day.
Life ni kusago ni kuhaso everyday.
Everyday.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana say.
Chifume positive tafanikiwa one day.
Tazama dindani ya water, long as niwe manaya, badala kuwa kuzota, bora niwe malaria. Mina wishi ya Toyota, numana niko haria. Kicho inabeba vingi, hadi juni bebeba na karia. Majiu shinda kwa boma tu, mfuko hana sumi. Anangoja tu mwenyama ndo, at least akate kumi. Bila kutumwa na mama, eti majia wajitumi. Nungine wanawaza kukunga chama na mafuasi wa ilumi.
Yeah.
Keep on the hustle, and hustle in any way. Penda tumia maso, but still can get our say. Life's full of tussle, you hustle every day. Kumbuka every dog man has his day.
Life ni kusago ni kuhaso every day.
Every day.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana say.
Chifume positive tafanikiwa one day.
One day.
Life ni kusago ni kuhaso every day.
Every day.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana
chifume
say.
Chifume positive tafanikiwa one day.
Vijana wamekuwa wazembe, shamba wametoroka. Wanaogopa jembe, mjini wamekuwa mahoka. Wanajiona wakolembe, wakichana mogoka. Wengine vikembe, na ukiwaangalia utadhani wamechoka. Ukweli utambe, so kwamba naropoka. Mtoto kililia wembe, nimegundua mpeshoka. Mina jamini babe, na fikre mepanuka. Ukidharau vikombe, sani vita kutoroka. Life ni kuhaso kumbe, do wengi wanakutuka. Na haso kusambaza ujumbe, kwalifu iweze koka. Struggle pate sembe, maisha yana poka. Usiwe kama wembe, watu watakuchoka.
Life ni kusago ni kuhaso everyday.
Everyday.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana say.
Chifume positive tafanikiwa one day.
One day.
Life ni kusago ni kuhaso everyday.
Everyday.
Fanya chochote mradi iwe ina pay.
Ina pay.
Na usijali kitu gani wana say.
Wana
chifume
say.
Chifume positive tafanikiwa one day.
One day.
Kuna kitu tuna M kabisa.
Watu wanafanya makubwa lakini wanatoka madogo. Au sio?